music on Sorat.
Holland. In the dance since from beginning, the balana dance in the engineering. It is a madon since I the beginning. The mapika dance kuna mi cookie. You don't know my story, me come from fan. That's 100 per 1 pack of 3 for 5. My fam go talk, I'm a hee ho ha. Sipaka ugoti ya iwoa. Every fanati malana dansa. Siza kwasa kwasa. Paka kachoka koswe ya matasa. In and the dance tilingati ana ama pansa. Daswe kala fuso ino kala ansa. Kimongo se kamu kama zipo. Kama zipo ino mu kama zipo. Kimongo na mu kama zipo. Kama zipo ino mu kama zipo. Koma eni yake. Eni yake.
Just love for them talk, I'm not the bikini. Kumati a pick up and you saku ziwa kitcheni. Defended him at and it's a level ya to uvini. But we lies every day, you can see we tripping. Sunga nyoze shaka, kwense mpaka. We the baddest team, level ya tundi baka. Fika pa ife, ena amalaka laka. Ope kesa pompo kufaka majanga.
Gati amala na tingi, likuwa wakongo. Mafana achepa aduke michombo. Game usanga lowe tafaka malo. Ifendi my short bread, iwo ndishi bobo.
Kimongo se kamu kama zipo. Kama zipo, inumu kama zipo. Kimongo namu kama zipo. Kama zipo, inumu kama zipo. Koma eni yake. Eni yake. Koma eni yake.
On Sorat.